CP to give you what you need.
The vibe nyingi kama part.
Pirates of East D.
Kumbe gata mbaka chuo kiku. Downtown kwa machis na masista tu mikono juu.
Hands up mikono juu. Hands up mikono juu.
Kumbe gata mbaka chuo kiku. Downtown kwa machis na masista tu mikono juu.
Mikono juu. Mikono juu, ayy. Mikono juu mwendo ama teka, mikono juu. Now I rush old school, now I rush new school. Kibenten, mikono juu. Dangari, mikono juu. Sponsor 9, mikono juu. Dada do, mikono juu. Professor, mikono juu. Mikono juu, mikono juu.
Uppercut, chema kidev, lazima ukai. Atafunzo na ulimwengu, sipafunzo na mamae. Bitch don't kill my vibe, kauna sepa jiandai. Vibe nyingi kama party, wacha kwanza glass ijai. Nimesimama juu ya kiti, I'll understand you badai. I put on for my city, tangu mama nisai. Dar es Salaam, stand up. I was born leaning high, put your fucking hands up. Wacha ngoma itambai. Question, wapi mwona rapa kama mimi? Mwenye style kama mimi na mistari kama mimi? Ukinichambua mimi utamkuta ngwe ya langa complex tupak bigi ndani yangu mimi. Natisha kama zimwi, umoto uzimwi.
He flow ipimwi nigga, he flow kimwi.
Majibu yake utuamini, madaktari wametasmini. I'm the illest nigga living, nina saratani ulimi.
Kumbe gata mbaka chuo kiku. Downtown kwa machis na masista tu mikono juu.
Hands up mikono juu. Hands up mikono juu.
Kumbe gata mbaka chuo kiku.
Mikono juu, ay, mikono juu, ay. Mikono juu mwendo ama teka, mikono juu. Now I rush old school, now I rush new school. Kibenten, mikono juu. Dangari, mikono juu. Sponsor 9, mikono juu. Dada do, mikono juu. Professor, mikono juu. Mikono juu, mikono juu. Me sifanyi like you, me nafanya times two. Game night kalia kwa juu. Kisha na ride like woo. Look at my style, new school. Look at my swag, old school. Look at my drip, brand new. You cannot fit in my shoe. Kindergarten paka choo kiku. Downtown kwa my cheesy na my sister do. Mikono juu. Cusa coming through. What it do, what it do now. Everybody macho juu, macho juu now.
Downtown kwa my cheese na my sister do. Mikono juu.
Cusa bad girl, toto flani ila bye bye.
Nimekuja kuwa shika ila mbaya mbaya.
Kumbe gata mbaka chuo kiku. Downtown kwa my cheese na my sister do. Mikono juu.
Onyesha kwamba fagi ni mambo ya kishi. Onyesha kwamba fagi ni mambo ya kishi.